Nifambe tinganga wala shati nsholo wakule meleri rame. Nifambe wafundisi na waprofeta wakule meleri rame. Logo ncheka sofana malimi. Logo ncheka sofana malimi. Logo ncheka sofana malimi. Kumbeshani zanda galeriwa. Kumbeshani zanda galeriwa. Kumbeshani zanda galeriwa.